Mango.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo. Murakomeye aho muri hose kuri mikro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Amatora y'umukuru w'igihugu mu Rwanda ateganijwe ku itariki ya gatatu n'iya kane z'ukwezi gutaha kwa munani. Mu biganiro byacu ku ijwi ry'Amerika tumaze iminsi tubagezaho inkuru n'ibiganiro bijyanye n'aya matora ndetse n'uko abanyarwanda banyuranye bayitegura. Mu biganiro bimwe tubagezaho harimo ikiganiro muri isanga ku ijwi ry'Amerika ariko n'ikiganiro dusangira ijambo. Tumaze iminsi tubaha ijambo tuganira n'abantu banyuranye bagasobanura uko babona abakandida batatu bahatanira kuba perezida ndetse n'uko babona ibikorwa byo kwiyamamaza bigenda. Abakandida uko ari batatu mbibutse ni perezida w'u Rwanda usanzwe uriho Paul Kagame, ni umukandida w'ishyaka rya FPR Inkotanyi, hari n'umukandida Frank Habineza, ni umuyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda. Hari kandi umukandida Filipo Mpayimana, we nta shyaka arimo, ni umukandida wigenga. Muri iyi minsi nk'uko nabivuze mu kanya nk'ikiganiro cyatambutse mu cyumweru gishize cyadusangira ijambo, twahaye ijambo Bwana Faustin Twagiramungu wahoze ari minisitiri w'intebe mu Rwanda. We yadutangarije ko ntacyo abona gishya muri aya matora agiye kuba mu Rwanda. Yavuze ko nta n'icyo abona ishyaka rya FPR n'umukandida waryo bagejeje ku Rwanda n'abanyarwanda mu myaka bamaze ku buyobozi. Ku nshuro ebyiri zirenga narongeye mbaza Bwana Faustin Twagiramungu niba koko ntacyo abona FPR n'umukandida wayo bagejeje ku banyarwanda. Nongere mbibumvishe. Reka nongere nse nkugaruka ku kibazo kijya gusa n'iki hafi ariko nkivuga mu bundi buryo. Mwese murebye u Rwanda n'abanyarwanda ndetse n'amateka y'u Rwanda, tuvuge muri uyu mwaka, tuvuge kimwe, bibiri cyangwa se bitatu, ikibazo cyangwa se ibibazo by'ingutu mubona ko byugarije u Rwanda perezida uzatorwa muri aya matora yimirije imbere mu kwezi kwa munani yakwibandaho cyane kurusha ibindi ni ibihe?
Ikindi sazibandaho uretse by'imwe by'ibinyuma y'irwa ahindagura imibare ngo amajyambere yaraje, amafaranga babuze aho bayakwiza bakubaka ibizu bitagira n'icyo bimereye abanyarwanda. Abanyarwanda se bazatungwa n'amabuye cyangwa n'amadafari na sima? Icyo yakora kindi se niki? Ibyo ngibyo bya demokarasi ntabikoze, nibyo twarwaniye twebwe, ntabishaka. Ikindi azakora se mumva cyashimisha Rwanda niki? Kuvuga ngo u Rwanda ngo baruteje ngo imbere, abari bataruteje imbere ni bande? Ku ngoma ya Kayibanda nubwo yamaze imyaka 11 n'amazi ya mbere yarayazanye, nibura amazi ya mbere y'icyo gihe imihanda yarakozwe, bitaro byarubatswe, telefone zagiye. Habyarimana we yari ikintu yakoze kindi, nuko we niyo muvoma ya isi ya development. Nta muntu rero numva wamurushije kuba yarazanye nawe amajyambere muri iyo gihe cye. Imihanda yasanze ikoze, Kagame yasanze ikoze, keti iyo abumaguye ahari ubu ngubu akaba yisana. Nta kintu rero numva Kagame yakangisha yaba yarakoreye abanyarwanda uretse kubakanga iteka bakaba baravuye mu mutima. Nta kintu numva na kimwe gishobora gukorwa kuri iyi ngoma ya Kagame gishobora gutunganira umunyarwanda. Nibyo kuvuga ngo ubuvuzi n'imyaka 25 tugiye kumarereza ku byose byari ingoma z'igitugu, ariko naba na Habyarimana yariyemeye ko demokarasi iza mu gihugu akaba aricyo gituma hari yanabizize. Undi rero waravuga ko ntabyo ashaka rwose, ko yatubishye akaba yaratashye yumva agomba gutegeka. Ikintu nkuko mwumva navuga iki gihe ni igiki cyiza?
Mukanya ukomoje ku kibazo abantu benshi bakomeza kwibaza bavuga uti FPR yaratubishye, yarababishye mwari abagabo murabyemera. None se umusubije amaso inyuma mukareba ya FPR mwarebaga nk'umukiza ku banyarwanda, ubu ikintu mwatubwira nyuma y'imyaka FPR imaze iyobora u Rwanda ni buri kintu kimwe bibiri mwagira muti n'akarusho FPR yakoreye abanyarwanda ni iki mwatubwira?
Ntacyo ngewe nabona nakubwira, maze kuvuga ko n'abandi iyo bahaguma bakamara imyaka nk'iyo Kagame amaze ibyo avuga yazanye nabo bari kubizana. Ntabwo rero ibyo by'ibizu by'amatafari birwa bita amazina ari byo development, nshobora kuvuga wenda ko ari uguteza imbere abubaka cyangwa abubatsi, ariko ku baturage urumva ntacyo bibamariye. Ikintu se kuko wumva navuga ni ikihe? Ubu turavuga ko twirengagiza abantu bapfuye i Kibeho, twirengagiza abantu baguye mu mashyamba ya Kongo, koko tujya twiruka tuvuga ko habayeho jenoside tutsi turekera aho ngaho utabivuze ngo nafuwe?
None se
abantu mu gihugu ntibatarabuke? Nibyo mwebwe mushaka se? turashaka ibyo twarwaniye ibyo twatangiye ibitambo twabitangiye kugira ngo kwishyire twizane mu gihugu.
Nyuma ikiganiro na Bwana Faustin Twagiramungu twabonye inyandiko nyinshi z'abantu bifuza kugira icyo bavuga, cyane cyane basubira mu magambo yatangaje bibaza impamvu. Undi mutumirwa mu biganiro byacu muri iyi minsi n'ikishize ni Bwana Emmanuel Hakizimana wo mu ishyaka rya RNC ritavuga ngo na Leta y'u Rwanda, yatumiwe mu kiganiro muri Isanga ku Ijwi rya Amerika. Nyuma y'icyo kiganiro nabwo abantu benshi baranditse mu buryo bunyuranye. Reka mpere kuraba banditse bava ku kiganiro na Bwana Emmanuel Hakizimana. Uyu ni Patrick Wariraye, aragira ati: mfashe aka kanya ngo mbashimire ku biganiro byiza mutugezaho mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Ati: ni ukuri mutugezaho ibiganiro bitaboneka handi ku buzima bw'Abanyarwanda n'Abarundi. Ni umusanzu ukomeye mu kutwubaka nk'abantu. Ati: uyu munsi ariko ndagira ngo mbashimire kuba mwatumiye Dr. Emmanuel Hakizimana wo muri RNC akatuganiriza ku matora ari mu nzira mu Rwanda. Ati: gusa ijambo abatavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda ndetse no mu Burundi ni umusanzu ukomeye wa VOA mu guteza imbere demokarasi muri ibyo bihugu. Mukomerezaho, mudushakire n'abandi, mubahuze n'abo muri FPR, tubahate ibibazo maze umuco mwiza wo kuganira ku miyoborere y'ibihugu byacu mu mahoro utere imbere. Ati: murakoze. Nawe Patrick Wariraye turagushimiye cyane. Patrick Wariraye ari Montreal muri Canada. Undi watwandikiye ni Jean Paul Bisamaza, ati: ndi umunyarwanda utuye mu gihugu cya Canada kandi nkunda igihugu cyanjye cy'u Rwanda. Maze igihe kirekire nibaza impamvu hanze aha hari abanyarwanda banenga imikorere ya Leta ya Kigali, nkabura impamvu bashingiraho, cyane cyane ko iyi Leta isobanura uburyo yazanye amajyambere, kandi koko uburyo bivuga nk'uko bigaragara umuntu udakurikira ibiganiro mujyana n'abanyarwanda kuri rya Amerika badafite uruvugiro mu gihugu cyabo ku giti cyanjye byamvanye mu rujijo. Mukomerezaho, mubaha ijambo kandi nibishoboka mubigire kenshi. Ati: abanyarwanda tunyotewe no kumenya ukuri kw'ibibera iwacu. Ati: hari ibiganiro bibiri binyuze kuri Voix de l'Amérique, kimwe cyari kiyobowe na Dr. Shakasari n'ikindi cyabowe namwe uyu munsi, aho mwatumiye aho mutumire yari Emmanuel Hakizimana. Ati: cyarushijeho kumpumura kandi ndizera ko atari njyewe njyenyine. Ati: icyampuza nawe tukaganira imbona nkubone nakunguka byinshi byongera ku byo mwaganiriye tukaboneraho. Ati: murakoze cyane rero, amahoro y'Imana abane namwe. Abo ni bamwe. Hari n'undi watwandikiye nawe Fulgence Florida Muru, ati: ukubajije ubusa umubaza ubusa. Niko abanyarwanda dukora, iyo tubajije ngo bite tugusubiza ko ari byiza niyo twaba twapfushije. Ati: ntibyoroshye kumenya akari ku mutima w'umunyarwanda kuko burya ngo aseka ababaye. Mukomeze muti igihe cyanyu. Ati: niyo mpamvu ubona Abarundi aribo basubiza ibibazo byanyu biba bigamije gucisha abana b'u Rwanda imitwe nk'aho iyo baciwe idahagije. Habimana Johnny wati: ikimbabaje ni Abarundi bataye igihugu cyabo ngo bahungiye mu Rwanda kubera nkuru nziza yitojeje. Ati: ntibamenye ko akari mu mpene kari no mu ntama. Mwarabonye impumyi iyo Burundi. Uyu we Ben John de Maus Duhayimana yaduhaye telefone, reka tuvugane nawe. We muri uyu mwanya watwandikiye cye ibijyanye n'amatora mu Rwanda mwe aho mu Burundi cyangwa urabivugaho iki?
Twebwe nk'ababanyi bisa bihugu nyene tuguma twumva amakuru y'ijya nino ya hirya nino, mugo twumva yuko abanyagihugu ubwabo bishimiye ngo basanzwe bafite. Kuba rero bamwishimiye uwo mutumire nawe mwari mwavuze, tukaba twumva yuko umengo arabinebagura. Ibyo ni ibintu bisanzwe bizwi yuko iyo umuntu abanyagihugu bamukunda ni ngombwa abo badashyize hamwe usange bavuga ibihe byo kumusoza byo kugira iki. Umugombwa abanyagihugu baba bamwishimiye bajya baba badashyize hamwe bobo ni ngombwa bagende barabe icyo bakora kugira ngo barabe yuko nabo bagira icyo barose.
Kubwawe urumva ari ibintu bisanzwe?
Ibyo ni ibintu bisanzwe bimenyerewe hose, nino niko bimeze. Umuntu iyo abanyagihugu bamukunda bajya baba bakorana cyangwa baba bashaka yuko boba hari icyo usanga nabo bariko bararondera kuri ibyo bintu ari ubwo bukebuke bavuga amajambo ataza cyangwa ameze ukundi kugira nabo barabe yuko bukirimo gatanu na gatoboye.
Wowe uri aho ngaho i Muyinga, aya matora mukuru y'igihugu mu Rwanda ni amatora abashishikaje cyane, ni amatora mukurikirira hafi, ni ukubera iki?
Oya, iyi mpamvu tubakurikirana ni uko n'ababanyi dusanga kugenderanira kandi amaradio yaho burya arafata gose gusomba ayandi ayayiwacu Burundi.
Turagushimiye kandi kuba witabire gahunda z'ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Yego Prince, uranyumva neza?
Ndabumva.
Nijwi rya Amerika hano i Washington ni Karekezi Etienne namakuru.
Imeza cyane, ndabumva iryo jwi tsambwe ndize. Ubusanzwe amazina yanjye ni Nibaho Egide. Igitekerezo mfiteho uri umusaza nabonye avuga ngo nta kintu ngo.
Uravuga Bwana Faustin Twagiramungu.
Eh niwe mvuga. Kuko mbona ari umusaza kenshi zina ntago ndifata cyane ariko nuwo ni Faustin. Yavuze ko nta kintu FPL yatugejejeho ariko mu by'ukuri ntago ariko bimeze. Kuko ntago ibyo byose abantu bamara imyaka 23 nta kintu na kimwe kizima bagejeje ku bantu. Njye ntago nemeranya nawe na gato kuko ashobora kuba yaravuye mu Rwanda kera cyane akaba atazi ukuntu ibintu bihagaze. Gusa icyo namubwira ahubwo ajya asura basi igihugu cye arebe ukuntu bimeze ajye kuvuga ariko afite amakuru yuzuye atari ukubibwirirwa n'abantu baba batavuga rumwe na.
Noneho wowe Egide rero nibaho uri mu Rwanda tubwire kimwe bibiri mu bintu ubona ko kuwo wagira uti n'akarusho ishyaka rya FPL yagejeje ryakugejejeho ubwawe.
Icya mbere nakubwira nko muri 2023 ndabyibuka neza nko muri 2023 umuntu yajyaga kuvoma nk'amazi akava mu rugo akajya kuvoma ku rugendo nk'amasaha abiri yose ariko kuri ubu iminota 20 niyo myinshi nsigaye nkoresha njya gushaka amazi. Urumva ko ibyo aribyo byose niba narakoreshaga amasaha abiri njya gushaka amazi ubu akaba ari iminota 20. Ibyo byose icyo ni ikintu cya mbere. Umuriro, ibintu by'umuriro mu rugo ndibuka
amashanyarazi
buriya niyo navugaga. Ni ukuvuga nka telefoni kugira ngo mbone umuriro byansabaga kubona umuriro byansabaga nko gufata igare ry'amafaranga nka 200 giye gucaginga telefoni y'ijana. Ubwo urumva kuri ubu nsigaye nkoresha umuriro uri muri 500 uturutse mu rugo. Urumva rero buriya nko ku cy'umuriro aho ni sawa cyane. Bo ku mihanda umuhanda ni ukuvuga kugira nkatwe b'abahinzi urabona kugira ngo ugeze ibirayi ku isoko cyangwa se ibindi bihingwa kugira ngo bigeze ahantu imodoka ishobora kubitwara byasabaga ko nibura ukoresha amasaha nk'abiri cyangwa se iminota nka mirongo ine gutyo hafi kugira ngo bigeze ku muhanda ahantu imodoka ishobora kuza ikabiterura nyine ikabitwara. Ariko kuri ubu ni ukuvuga ngo abantu basigaye babyegereza ku muhanda tuvuge aho bakoresha iminota myinshi ntabwo barenze iminota 20-25 babyikoreye ku mutwe noneho imodoka zikaza zikabitwara.
Egide watangiye uvuga ko muri 2023 uko byari biteye n'uko ubu ngubu biteye ndumva uri umuntu umaze gukura imyaka y'abantu bakuze none si ureba bariya bakandida bandi babiri bahatanira uriya mwanya na Perezida Paul Kagame bariya bakandida ubona ikarita bagaragaza ku buryo bashobora kubona abantu batora ni iyihe urebye ibyo bikorwa ushingiyeho bya FPL abakandida bo bicyo bazanye ni iki watubwira?
Ikintu bashobora kuzana gishoboka mba mbona ni inovasiyo ni ukuvuga ni amavugurura yenda kuko ibyo aribyo byose ntabwo abantu baravuga mu Kinyarwanda ngo nazera ngo de hari nk'ahantu yenda bashobora kuba babona ibintu bitagenda neza akaba aribyo bashaka kuvugurura ariko nabo mu migambi bagaragaza usanga kenshi bagaragaza ko bagomba gusigasira ibyagezweho bivuga ko badahuza na wa musaza uvuga ko Faustin Twagiramungu uvuga ko nta kintu cyagezweho bo bavuga ko bazasigasira ibyagezweho bakabyubakiraho bakagira ibintu bongeraho ariko bitavuze ko FPL nta kintu yakoze.
Ndagushimiye cyane. Ukomere cyane.
Yego ndakomeye cyane.
Undi watwandikiye ari mu Rwanda ariko ambwiye ko atatangaza amazina ye. Wowe ibitangazwa n'abantu batandukanye twavuganye muri iyi minsi barimo Bwana Faustin Twagiramungu wowe wabyakiriye ute?
Bo narabyumvise nanjye bavuga ko RTF nta kintu yagejeje ku baturarwanda ariko mu by'ukuri urabona n'ubundi nta washimisha abantu bose nge niko nabibona. Urumva n'izina ryiwe ntavuga rumwe na leta ibikorwa byo bagezeho birahari cyane ndetse byinshi sibyo hari ibikorwa remezo iyo mihanda amazi amashanyarazi ibintu byinshi cyane utapfa kurondora ngo narangize. Urumva uwo muntu Faustin nawe kwifata akavuga ngo nta kintu bagezeho nyine urumva ko ari umupoza nyine nta gashyigikiye leta ariko ibikorwa byo babigezeho ngo niko mbibona kandi ndi umunyarwanda ndi mu Rwanda.
None se ku giti cyawe urebye nko ku giti cyawe ndavuga wowe ubwawe icyo wagira uti ishyaka FPL Perezida Paul Kagame bibangejejeho n'icyo watubwira?
ikintu cy'ambere ngiye numva bangezeho ikintu cyerekeranye n'uburezi urabizi ku ngoma ya kera higaga umwana w'umuntu w'umuyobozi cyangwa se uri mu nzego za leta ahantu hakomeye ariko ubu ngubu umwana uwo ari we wese ariga nta kibazo rwose ikintu cyerekeranye n'uburezi cyangwa ikice rwose bakingiriye urandi mukana natangaho
byose uvuze wabihagazeho urabizi neza cyangwa nibyo wabwiwe
oya ndabizi neza kuko ayo mashuri nanjye nayizemo nyigamo n'ubu
ariko na mbere barigaga niba ubizi ntabwo nzi imyaka ufite ariko na mbere barize icyo wavuga gusa ni ukuvuga uti hari amashuri make ariko ubundi ntibivuga ko amashuri yose meza ko yizwemo n'abana b'abategetsi cyangwa se abantu bakomeye gusa
urabona kera hari ukuntu wagiraga gutya wenda abana atsinze ariko bakavuga ati ni umwana wo kwa naka wenda ni umuhungu se ugasanga ubujijwe amahirwe yo kwiga ariko ubungubu rwose ndahamya yuko abantu ikigero kiri hejuru cy'amashuri nyine yagiye yiyongera mu gihugu ku buryo buri muntu wese ari atesi yo kuba yagera
ubu hari abakandida batatu bahatanira uyu mwanya wa perezida w'igihugu uretse perezida Paul Kagame wa FPR Inkotanyi abakandida bombi uko ari babiri Frank Habineza na Filipo Mpayimana watubwiraho iki
ikintu cya mbere wenda ngaho nakubwira nabanza kunenga imyitwarire y'abayobozi b'inzego z'ibanze kuko ari ahantu bari gushaka gushyikira ya RPF cyane bakabangamira abo bakandida bandi kwiyamamaza ariko muri make urebye Frank Habineza we afite imigabo n'imigambi bumva ko nawe ishobora kuba ari myiza nubwo wenda utakwihandagaza ngo uvuge ko azatsinda amatora ariko nawe urumva ko ibintu birimo neza
none se ushyize mu gaciro nawe ndumva abakandida batatu bashyize ku munzani hari abantu bamwe banenga ibijyanye n'aya matora n'uburyo yateguwe bavuga ko usanga mbese bitagomye no kubitora ko nk'uko perezida Paul Kagame yabitangaje agitangiza kwiyamamaza yavuze ko gutora byarangiye wowe urabona ari itora
njye ndabona ni okay nibyo wenda kuko ubundi baravuga ngo uwatsinze ahora atsinda niryo ariko nyine utsinda we aramuzi kuko nk'uko nyakubahwa narabivuze ati amatora yararangiye ni ukurangiza umuhango ariko mu Rwanda nk'igihugu gikorera kuri demokarasi amatora nyine agomba kubaho kandi akaba n'abantu bahanganye n'ishyaka riri ku butegetsi
none se wareba urasanga hari uguhangana kurimo cyangwa se urabona ibyo navuga nti urashyize ku munzani urabona hari ukugereranya wagira uti nahitamo uriya ndetse uriya
guhangana kurimo ariko baca umugani mu kinyarwanda ngo akarusha kandi karakamira
ushatse kuvuga iki
akaruta kandi karakamira ni ukuvuga ngo nimba wenda turi abantu batanu turi guhanganira ikintu runaka tugomba kugeraho byanze bikunze muri twebwe iyo hari umuntu ufite power wakoze imbere yacu agomba kuturusha nyine kugaragara
mbese wowe uri imbere mu gihugu wavuga uti itora ni rya demokarasi yumvikana isesuye ku buryo umunyarwanda wese yabashije kwihitiramo mu bakandida batatu wavuga uti ririya nitora intangarugero
nge ntabwo nabashije gukora amatora menshi ariko wenda ushobora wowe ikintu cyita ntangarugero bitewe n'icyo ugereranya nacyo ngewe rero ntabwo ari ubwa kenshi naba ngiye gutora ku buryo navuga ngo iki kintu cyaba ari ntangarugero cyangwa se umuntu akazabivuga after action
urakoze cyane
murakoze namwe imana ihe umugisha
nibutsa mwe mukomeje kutwumva ko mukurikira radiyo y'ijwi ry'amerika yumvikanira i Washington si mu Kirundi n'Ikinyarwanda abo ni bamwe mu bo twaganiriye ariko kandi abanditse ni benshi simfata amabaruwa yose reka mfate iyi ya Edouard Kabagema wadize agira ati turashimira cyane Radio Ijwi rya Amerika kuba iha ijambo abantu bose cyane cyane nkatwe abaturuka mu bihugu birangwa n'igitugu aho abatavuga rumwe na leta batabona aho batambukiriza ibitekerezo byabo binenga leta ati VOA bihesha icyubahiro kubona iha abantu ubwisanzure kuri radio hagatambuka ibitekerezo bitandukanye wenda n'ibinavuguruzanya VOA dusubiza ubumuntu bwacu kuko iyo umuntu yambuwe uburenganzira bwo kuvuga icyo atekereza bwo gutaka igihe ababaye nta buzima abasigaranye ati turabakunda cyane kandi turabakeneye nk'uko ifi ikenera amazi ati mani barinde ni Edouard Kabagema yanditse ari mu Budage reka dukomereze kuri uyu Emmanuel Bariyanga wowe icyo wifuza gutangaza ku bijyanye n'amatora y'umukuru w'igihugu mu Rwanda nicyo watubwira
cyewe icyo navuze ari amatora ndiyo kubona ari meza
meza ku bwihe buryo
abakandida bari kwiyamamaza neza nta kibazo
nta kibazo na gito ubona ku bijyanye no kwiyamamaza
usibye ko hari abantu batabura ikintu ariko nyine amatora yo rwose ari ukugenda neza pe
none se urebye abakandida batatu ubona bashyize ku munzani ubona ari ibintu byoroshye kuba wahitamo wayobora u Rwanda
wayobora u Rwanda harimo rwose pe
uvuge president Paul Kagame wa FPR inkotanyi yasanzwe azwi hari n'abatangaza ibyanye n'amatora batavuga rwa na leta cyangwa se abasesengura basanga mbese bari abakandida bandi babiri batagombye kushyirwa hamwe na president Kagame ngo biyamamaze kubera ko usanga basobanura ko usanga ntaho bahuriye mu bijyanye no kwabagira amahirwe ubibona ute
undi bari yabahubona rwose gutsinda ntago bazatsinda kuko inangaha mu karere ka Rutsiro Kagame yakoze ibintu byiza rwose ni ukuvuga abaturage baramuzi ariko muri abo bakandida ngo niba ari Mpayimana nta nubwo tumuzi yewe yaje no kwiyamamaza imikebera nuko nyine ariko ntitwabimenya nuko ariko nyine cyane uwo tuzi ni Kagame
abantu benshi tuvugana nk'uko bisobanura bose bagaruka ku ijambo rimwe gusa bahuriza ku mukandida umwe perezida Paul Kagame ku buryo bari abandi babiri basa nkaho batavugwaho wowe urebye mu Rwanda usanga hari undi muntu washobora kuba yakwiyamamaza ku buryo wabona ko yapiganwa na perezida Paul Kagame ku buryo bugaragara
kose nawe kuko kose Kagame yaramamaye kabisa
reka tuvuge wivugire wowe reba nawe uvuga uti muri miliyoni 11 zirenga nta wundi munyarwanda wari kujya hamwe na Kagame ku buryo bagiye guhiganwa wabo uvuga uti koko uriya birashoboka ko yamwegereza nta ubona
ubwo ntawe nta wavamo kereka wenda avuye nko hanze niho wenda byaba byiza wenda se ariko nabwo ntiyanatoko
none se kuvuga hanze abo hanze uvuga barimo nk'abande watubwira
none se urugero nk'uriya Kayumba Nyamwasa kaza abo batwagira mungu n'abandi benshi bagiye bahunga ubwo abo ngabo ntibayobora
nibo bizi ntago mbizi tubwire niba wumva bashobora kuza bakaba bapiganwa na perezida uriho
nabwo nta majwi bagira none se ubu urugero abayobozi b'uturere bikaza mubashyiraho ikindi cya kabiri ab'imirenge nibo ubashyiraho noneho ari n'abakuru b'imidugudu n'utugari none se ubwo ubundi uri kumva yajyaho kandi abo ngabo aribo bamukorera ubundi bwo uri kumva nirwana shishikariza abaturage gutora Kagame
kubakomeje kutwumva muracyari na radiyo Ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda uyu munsi twifuje kumva ibitekerezo byanyu mu batwandikiye harimo uyu Jean Damascene Gasake aragira ati ndabashimira cyane akanya mwahaye abanyarwanda ndetse n'abatavuga rumwe na leta ya Kigali mukabaha gutanga ibitekerezo byabo ku bijyanye n'amatora asana yarangije kuba cyane cyane ko nyir'ukwitora yabyivugiye ati ndangije nongera kubashimira gutanga uriya mwanya bigatuma abanyarwanda bumva ibyo batemerewe kumenya ati murakoze cyane hari n'abandi banditse baduha telefone zabo muri bo harimo uyu Manishimwe Shalom reka ndebe ko yaboneka nawe
Hello
Shalom uratwumva neza
ndamwumva neza
Ye ni Karekezi Etienne ndi kuri ry'Amerika i Washington ya makuru.
Ni meza turakomeye turashimye Imana.
Se watwandikiye rero Shalom?
Nabandikiye nashaka gutanga ibitekerezo.
Ye none rero ndi kuri radio mikoro irafunguye. Wowe si igitekerezo cyawe ni nyuma y'amagambo amaze iminsi atangazwa cyane abo duha ijambo kuri radio y'Ijwi ry'Amerika.
Amba ibintu nabonye hari komantari mwari mwashyizeho ku byo twagira mungu yatangaje.
Ego
njye ntabwo nemeranya nawe
icyo mutemeranye n'iki
ara icyo nemera twagira mungu aranenga cyane asa naho avuga yuko umukuru w'igihugu ntawe yatugejeje ariko mu by'ukuri wari hanze ntabwo ari mu Rwanda ngo arebe ibyo abanyarwanda tugezeho
none si icyo wamusobanura ariko we tuvuge ku giti cyawe
ni ukuvuga ngo njyewe nk'urugero namuha ku bwanjye ndabona perezida wacu akwiye indi manda agakomezanya natwe ibyiza biri imbere n'ibyo FPR kagezeho bizabigeraho biragaragara kuko urabona twavuye kure nawe nibwira ko uri umunyarwanda Karekezi urabizi
ibyo twagira mungu nabigarukaho aragira ati wawe mu magambo twavuganye yagiraga ati abo perezida Kagame yasimbuye nabo imyaka FPR maze ku butegetsi nabo bashobora kuba ibyo yakoze nabo bashobora kuba babikora none se urambwira uti muri Kigali abantu baragenda nta kibazo hari aho se igihugu mba abantu batagenda uretse hari intambara handi
kandi nk'urugero abarundi bahuye n'ibibazo nk'ibyo twahuye nabyo ubu ngubu se ari twe nabo bafite umutekano ni bande
dusobanurire
none se muzi ibiri kubera mu Burundi Karekezi
ne tubwira abatwumva batwumva byumve neza
Ntawe kumunyamakuru urabizi impaka ziri mu Burundi birirwa bashwana barwana utamenye ibintu, ariko perezida yaraje ntanastabilize ibintu, kigira umutekano habirirwa bapfa ibintu, amashaka aratuje yashyize hamwe ararwana intambara zo kubaka igihugu, ntabwo ari ayo kwirirwa araterana amagambo. Ibyo ngibyo twarabirenze, turagishinga no guteza imbere igihugu cyacu. Bari abanyapolitike bari hanze bo barashaka kugira ngo dukore iki, barashaka kugira ngo tujye twirirwe mu guhangana mu bintu bidateza imbere igihugu. Twe tuzi icyo aho twavuye, noneho twe turashaka kubaka imbere heza hateza imbere umunyarwanda.
Noneho rero Shalome, uri i Kigali ni byiza, hari amaraporo amaze iminsi atangazwa avuga ku bijyanye wumvikana mu banyarwanda imbere y'uko aya matora akorwa, bavuga ko hari ikintu cy'icyuka cy'ubwoba mu bantu, cyane ko bavuga ko hari abantu bagiye batiyamamaza kubera ko batinyaga ko hari ingaruka byabagiraho. Wowe ikintu cy'icyuba ku banyapolitiki bamwe na bamwe, hari icyo ubona mu gihugu ngaho?
Oya rwose, nta ubuse uriya abari kwiyamamaza ba Philippe na Dr. Habineza ntibari kwiyamamaza abantu, ntibari kuza hari umuntu uri gukubita bariya abantu ngo bagiye kumva manifesto zabo.
Ndumva wowe usobanukiwe cyane Shalome, reka nkuhe akabazo gatoya. Shyira Perezida Kagame Paul na Frank Habineza na Philippe Mpayimana ku munzani, bashyire hari imbere uvuga uti bariya ni abakandida abanyarwanda cyangwa se u Rwanda komisiyo y'igihugu y'amatora yahisemo mu banyarwanda miliyoni 11 barenga kugira ngo yamamaze. Urabona ikigero cyangwa se ikigereranyo cya bariya bakandida ugiha agaciro kangana iki?
Ikigereranyo cyabo urugero buriya naguha Perezida Kagame yatugejeje kuri byinshi biragaragara.
Kumva?
Ni ukuvuga ngo nabariya numva baza bagaragaza ibyo bumva bashaka gukora, ariko buriya ikintu cya mbere umuntu yaza kwereka akubwira ati njye nakoze ibi ndashaka kongeraho n'ibi, nibitarashobotse akubwira ati impamvu bitashobotse n'iyi, nabyo tuzabikosora. Nk'urugero ikibazo cy'umuriro w'amashanyarazi mu Rwanda, niba ntibeshye neza FPR yari yaravuze ko izageza kuri 70%, ariko ntibyashobotse. Ariko bavuga bati impamvu bitashobotse ni iyi, ariko turashaka kwimanda bigomba kurangira abanyarwanda hafi ya bose babonye umuriro, kandi ibyo biragaragara kuko ugiye no mu byaro. Njye mvuga ahantu mu byaro za Gisenyi, Nyabihu, aha ngaho iwacu aho ngaho nta mashanyarazi yahageraga, ariko ubu ngubu ejo bundi nagezeyo nsanga bamaze gushingayo ibiti by'amashanyarazi, berekana ko baragerageza kurwana kugira ngo bagere kuri za ntambwe bashaka kugeza ku banyarwanda. Naho ba Philippe kuba bavuga bati tuzabikora, urumva biraruhije kuza unyereka ngo nzakora ikintu, hari uri kunyereka ko ari mu nzira intambwe yarayitangije yo gukora ikintu.
None se ndumva ukunda cyane demokarasi Shalome, urebye ibijyanye no kwiyamamaza kw'abakandida uko ari batatu, ugashyira mu gaciro ko Perezida Paul Kagame atangira kwiyamamaza yatangaje avuga ko itora ryarangiye kubera ko kamarampaka y'abanyarwanda barenga 90% yemeje ko yakomeza kuyobora u Rwanda. Urabona mbese kujya gutora byari ngombwa cyangwa se kwiyamamaza?
Birakwiye rwose, kugira ngo noneho n'amahanga abone koko ko abanyarwanda tumushiki. Ni ukuvuga ngo kuva niba ababwira ati mu abanyarwanda baraje bakavuga bati reka tu twongere ibyamuzikiraga tubikureho perezida yongeraze atuyobore, ibyo byarakozwe. Ariko noneho hanakwiye kugira n'ayo matora noneho bongere babigaragaze koko. Ndumva ari amatora byanga bikunze ni ngombwa, nubwo koko uwo bashakaga ariwe perezida wacu anariwe wanaza akiyamamaza, kandi nk'uko abanyarwanda bari babisabye. Njye ku bwanjye ibyo nta kibazo mbibonamo na gito pe, rwose amatora yari akwiye kuba.
Ndagushimiye cyane Shalome, Imana ishimwe ku bisobanuro uduhaye. Rero
murakoze Karekezi, Imana ibamwishe.
Ngibyo nayo kubakomeje gutega amatwi ibiganiro byacu, ikiganiro cyacu dusangira ijambo uyu munsi, twibanze cyane ku bitekerezo, ku byiyumviro, ku ngingo zinyuranye z'abakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika. Twashingiye cyane ku magambo yatangajwe muri iyi minsi na bamwe mu banyapolitiki twahaye ijambo, barimo Bwana Faustin Twagiramungu wahoze ari minisitiri w'intebe mu Rwanda, na Bwana Emmanuel Hakizimana wo mu ishyaka rya RNC. Namwe kandi ndabatumiye kujya mwitabira gahunda zacu buri munsi, mukatugezaho ibitekerezo byanyu, mukatugezaho icyo mwifuza ko twabatangariza, mukagisangira n'abanywanyi n'abakunzi ba radio Ijwi rya Amerika. Mwese kandi mukomeze mugire ibihe byiza. Kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.